baby. Nawe saba kuzina nawe.
Why not for me? Why
yeah,
not, why not
mimi na wewe.
Why not for me? Why not for me? Yeah. Why not for me? Girl, my baby, saba kuzina nawe. Kola chanko sabye, saga lang kuchiawe. Ati nikuwa wa rapper tubalawe. Afriku mieko, fresh boy.
Mimi na wewe tusine babidi.
Kutama
tubide mubye tosi na kurui.
Baby, kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby, mimi na wewe tosine babidi.
Kutama
tubide mubye tosi na kurui.
Baby, kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby, ratu weti angatoli simati. Mazina gari moti kanyige sitati. Kamu kiringi kamu gafulati. Milai kiti wenye shakidati. Hipu season nene tazuyo za sikati. Chimanyo liso kopureti. Mwabana baba gagamuli achakureti. Tonight you are my date. Jagala tuzine kwe today kareti. Itawa itaba kongere maweti. Katino zilina boti, boti. Baby togani, kutama boti. Baby togani, kutama.
Mimi na wewe tusine babidi.
Kutama
tubide mubye tosina kururi.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mimi na wewe tusine babidi.
Kutama
tubide mubye tosina kururi.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout.
Je, DJ rewind this tune. Ono tazina yesimbienga katuni.
Asobede
manyagambu ya zaituni. Tamanyi mbali nesita taikuni. Baby waponyeza bibabuni.
Babuni
sikini ya wawela kabaluni.
Baluni
eza viri zote wetaga saluni. Je, baby nawe zinatombowa. Zene simu na jijia kote batusumbowa.
Katino chuka, baby toga na chuka. Na yendawa wa miuka, spo imu kusoka. Ulipo zina wotio. Nyemoka, nyemoka, zina atoti. Nyonoka, nyonoka,
yeah. Atoti.
Mimi na wewe tusine babidi,
yeah. Kutama
tubide mubye tosina kururi.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mimi na wewe tusine babidi,
kutama
tubide mubye tosina kururi.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout.
Why not for me?
Why not, why not for me?
Do it for me,
do it, do it for me.
Yeah, chikole ngata gendele day. Bafaro bale kenga basa midi day,
yeah.
Chumuzi kengo huyi njamburi day. Na ye baby ya chitufu wanyiri day. But in the way you dance olagi kota midi. Ati nipule chigoma chinyu midi. Nolula loko langa bocho owodi day.
Chikuwe,
chikuwe bocho.
Faya,
chikuwe,
faya.
Chikuwe bocho, chikuwe,
yeah.
Kuba bocho, chikuwe,
fresh.
Baby togana, kutama.
Baby, mina wewe tozine babidi.
Kutama
tubide mubye tosina kururi.
Baby, kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. I come my Ivan fresh boy.
Yeah, you know the tune wicked and sick and mad. You see me? Girl, let me come and tell you so.